ọ natara chi esembi ụwa na nke chi nyere mmadụ a na-akpakara ugo nke ndụ gị.
God.
The sun and moon do not make any special effort to hang on the sky. God sustains them and makes them to shine.
Back to sender.
Back to
sender. akara eja beze na kwa na na taruchi
akara ni
mama na wara ma akara wike ye ma akara eja dindo na buri o terume
akara na taruchi
akara ni bontu ni puzu zuru kote baka kuno ja akara ya no na kwa na akara chimo
akara ni mama
wago kunuri mewe ngara tiwa ma baro kona kane pati baruge
Help us,
oh God, please, in this time of need.
Global Direction Ministry. Beautiful Nigeria worldwide.
Of God.
Igbo Chineke, Enugu, Nigeria. Where the lame walk, blind see, the dead at times are raised up in the name of Jesus. So, where many bad women conceive evil twins, triplets, quadruplets, by the power of God. It's not by human energy or any authentic imagination, but by the power of the Holy Spirit operating in the Eucharistic Jesus. Oh!
Oh,
Happy so far.